Jordani tikumvera nyimbo zava mamba pamalawi wanga.com
Skype
Chikondi si choncho tizikala motele Osa manyozano, zijese chikore Akazi chepesano, zoma itinyoza Chikondi si choncho tizikala motele Osa manyozano, zijese chikore Akazi chepesano, zoma itinyoza Chikondi si choncho tizikala motele Osa manyozano, zijese chikore Chikondi si choncho, osa machinyoza Musa unasoka, akazi ambili Panondi asoka, nze iweyo Wapesa shikondi, usapange sofoka Panondi kuziwa, wala ndile shikondi Shoshoka kwa mbuye, bola undikondi Intima wako osi, usavele antu Akosa kukuna miza, eo Shikondi si choncho, tizikala motele Osa manyozano, zijese chikore Akazi chepesani, isoma itinyoza Shikondi si choncho, tizikala motele Osa manyozano, zijese chikore Akazi chepesani, isoma itinyoza Shikondi si choncho, tizikala motele Osa manyozano, zijese chikore Akazi kaya mumazi fashion Kangani kakangono basi kuzifilo juice Hano ndiku uzi, ungo panga zako Osa panga zaine, tiku opa kuzalila maine Hine toto, huka peze win Imwe yunga kukondi, hine osa ndilonzi Somo umapanga inezimandi nyasa Kazi wapanyasa ine wandi nyasa Shikondi si choncho, tizikala motele Osa manyozano, zijese chikore Akazi chepesani, isoma itinyoza Shikondi si choncho, tizikala motele Osa manyozano, zijese chikore Akazi chepesani, isoma itinyoza Shikondi si choncho, tizikala motele Osa manyozano, zijese chikore Pano ndikuziwa, wala ndile shikondi Shoshoka kwa mbuye, bola undikondi Intima wako osi, usavele antu Akosa kukuna miza, eo Shikondi si choncho, tizikala motele Osa manyozano, zijese chikore Akazi chepesani, isoma itinyoza Shikondi si choncho, tizikala motele Osa manyozano, zijese chikore Akazi chepesani, isoma itinyoza Shikondi si choncho, tizikala motele Osa manyozano, zijese chikore Shikondi si choncho, tizikala motele Osa manyozano, zijese chikore Akazi chepesani, isoma itinyoza Shikondi si choncho, tizikala motele
Download and itikumvela nyimbo zava mwamba pamalawiwanga.com